mama mi wa masani dada so boda boda la toyo au taniweza wapi dada nishavuka lengo hiyo mama mi wa masani dada so boda boda la toyo bidada sula kwanza una shepu ndo wa kichina kishukulu kigodoro dada kina kujaza nyuma Mama, sula kwanza una Shepu dwa kichina Kishukulu kigodoro dada kina kuyaza nyuma Kikwanza komenti zenu sijibu Mtajua mjui nisishindani mibugo Kikwanza komenti zenu sijibu Mtajua mjui sio shida zangu mibugo Wedanga akudanga mwisho sana ne uko kwingine kuangaika Malaya punguza kujirahisisha mapana Mapana stini unajipitisha kwa jana Umepewa hela chenji rudisha mapana Mapana stini unajipitisha kwa jana Umepewa hela chenji rudisha Bidada tula kwanza una Shepu dwa kichina Kishukulu kigodoro dada kina kujaza nyuma Dada watemeke, wambura hati imbagala masaki Ingia kati, wadada watemeke Wambura hati imbagala masaki Ingia kati, we dada litikise Kama we unalo, mtambie mwezako Kama we unalo, we dada litikise Kama we unalo, mbimbie mwezako Kama we unalo, chuku wadangalako Ukaishi nalo, we dada litikise Kise we unalo, chuku wa dangalako Ukaishi nalo Wejike chupa upo api, napigia skupati Mama upo api, napigia skupati Wanjala upo api, napigia skupati Mama upo api, napigia skupati
Jamanio, sambo na unanibimbia
Mashalabu sambo na unanibimbia Mbona unanibimbia Tatia na bubu za kunibimbia Jamani Mbona unanibimbia Side Somalia ni kaka unanibimbia Jamani Bubu za kunibimbia Vikinanda mbona unanibimbia
Awe boss msizwa
Amuri K
Awe ninyo kulungaji mpa
Vitamini music
Napiga kumbati
Ache isi mele safi
Napiga kumbati Napiga kumbati Napiga kumbati